Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Madume ke o bana ba modimo ka lena le matla, la o Kriste Jesu wa Nazareth wa re pulusitseng, wa re fodisang o lena la gagwe le re sireleditseng ka metlha yotlhe. Ke kopa mo mosong wa letsatsi lena la kajeno, modimo a sa radimile bophelo, re ithute go tswa mo matshelong a banna ba modimo le basadi ba modimo ba ileng ba phela mo nakong e fetileng. Ka jeno ke tlo bua ka setlhogo se se reng the temptation to look back. Re ile o simolola fela ka go buisa Luke chapter 17 verse 32. Yona e buisa yana ka ke temana e khutshwanyane thata tota. E remember Lot's wife. Ka Setswana e re gakologelwang mosadi wa ga Lot. Modimo wa rona ra leboga lefoko la gago le le phela le mo mosong wa letsatsi la kajeno, ra re tshegofaletse lona lefoko la botshelo ba rona, gore tso tsotlhe modimo wa ka di direle go loka go bao ba go ratang wena o le modimo. Re a leboga ka Kriste Jesu morena wa rona, amen. Lefoko la modimo le re ruta gore mo botshelong go na le dilo tse re sa tshwanang go di lebala, because dilo tse dintse di a re thusa. Go na le dilo tse kareng ga o di gopola o bo o lla, tse dingwe ga o di gopola o bo o tlala mafolofolo, mara tse dingwe tse ga o di gopola ke thuto. Jaanong modimo o batla re ithuta re gakologelwa botshelo ba mosadi wa ga Lote, gore e ne e le mosadi o ntseng jang. Ra itse gore ga re bua fela ka Lote re gopola Sodoma le Gomora. Ga re bua ka Lote, mosadi wa ga Lote, re gopola motho wa ileng a fetoga pilara ya letswai, a ira history ka go fetoga pilara ya letswai. Yaanong ga re gakologela mosadi wa ga Lote, ke batla gore re ithute gore se se ruta re bakreste, dilo tse di sa siamang, tse di feteletseng, di ka go diragalla mo bophelong o ntse o ne o tshela sentle, o ntse o ne o tsamaya le modimo. Modimo a na ntse a go tshepile, ga fela o ka ba wa mmela moya wa go lebala modimo, moya wa go se tlhole o batla go tsamaya ka tsela ya modimo, moya wa go ikgethela ditsela tsa gago tse di kgatlhang wena le sa ge di sa kgatlhe modimo, itse gore o tle go raelesega gore o boele ko morago. So se se botlhoko-tlhoko se bakreste ba ka iphitlhelang mo go sona, ke gore o iphitlhele o le mo tabeng ya gore o backslide, o pholositswe, o itse modimo. O tlhokomele gore ga o tsoga kapa ga o tsamaya o tsaya leeto mo bophelong ba gago, o tsaya leeto le le lebileng ko kae. Mokreste o sekebe wa lebanya lefoko la gago, kapa o sekebe wa lebanya bophelo ba gago le lefatshe, because ko o lebeletseng ko teng ke ko o yang ko teng. Ga o kaka wa tsamaya ka reverse. As long as o putsere focus ya gago o e beile mo moreneng, o tlile go gola mo moreneng. Ga o ka tsaya focus ya gago wa e ba mo lefatsheng, o tlile go gola mo lefatsheng. So and lentswe la modimo le re itse gore ga o le ngwana modimo, botsala le lefatshe ke le bone go ba lenaba le modimo. Ithuta gore go na le batho ba ba ileng ba tsamaya le modimo, mme ge nako e ntse e ya ba lebala modimo. O mongwe ore ka mogakologelwang ke kgosi Saule, o ne a tloditswe monnone se kgosi fela, o ne a tloditswe mme a latlhegelwa ke tlotso ya gagwe ka go se tlhole a tsamaya le modimo. Mosadi wa Lote le ene ke yo o latlhegelwa ke direction, o latlhegelwa ke destination ya gagwe ka baka la gore a focusitse ko lefatsheng. Bona modimo o montsha ka mogare ga Sodoma le Gomora, modimo a batla go bolaya Sodoma le Gomora, but ga a tswile ka moteng o a jika o lebelela gape ko Sodoma le Gomora. So ko jikang o lebelela ko teng, the next thing keng? Ke go gata o tsaya kgato ya go ya ko o lebeletseng ko teng. You will never o nagane ka lefatshe nako e ntsi e be o feleletsa o le mo moreneng. Ga e le gore tlhaloganyo ya gago o tle go meditate ka dilo tsa lefatshe, ke ko o iphitlhelang o le ko teng. Re bua ka bo Judas ba ba ileng ba tsamaya le morena Jesu, a ba trust, a ba fa di-position, but di-position tse le tsa se kgone go ba tshwara. Ba ile bona ba tshwara di-position, but ba iphitlhela ba ntse ba na le kgolagano le lefatshe, ne ba lebeletse gape ko a ka kry-ang tšhelete ko teng gore a iphidise kana, because Bible re e ne e le legodi o ne a kgona go utswa ka mo pheseng e nneng a e tshwara e le treasure ya morena Jesu. Apostle Paulo le ene o berekile le banna ba bantsi bo Dimase, ba irile gona ba ntse ba rera evangeli ya modimo ba tsweletse yalo, ba iphitlhela ba gadimile ko morago, ba be ba feleletsa ba backslide, ba lebetse the vision e ba tlileng ka yona mo moreneng. So ke batla gore ngwana modimo lentswe la modimo le go rotloetsa lere e re ga o beile matsogo mo mogomeng o sekebe wa iphitlhela o boetse ko morago. Ga o beile matsogo mo mogomeng tema ya gago a e kgathiwe a re tsweleng pele bana ba modimo re sekebe ra boela ko morago. John 6 verse 66 re from this time ga morena Jesu o ile a ruta thuto e re mme ga a ruta thuto e baruta ba bangwe ba gago ba seke ba e tsaya sentle re from this time many of his disciples turned back and no longer followed him. Batho ba ba backslide nga go backslide batho ba leng ko lefatsheng go backslide batho ba ba leng mo moreneng. O seke wa ithaya wa re motho le ga tlile kerekeng o tla boa gape the next Sunday a tla kerekeng. Go na le dilo tse dintsintsi tse di ka iragalang di a ira gore motho o a iphitlhela a ngaletse modimo dithuto tse dingwe tse di leng ka mo gare ga kereke a ka ngala a ngalela modimo ra fitlhele le gore ga a tlhole a batla go tsamaya le modimo. And that is the worst thing e mokeresete a ka iphitlhelang a e dirile mo bophelong ba gago. Buka ya Diane yone ya go gopotsana mokeresete ga ka ba a boela ko morago a ne a tsamaya le modimo e re e tswe go tshwantsha le ntšha e re o tshwana le ntšha e boetseng ko matlhatseng a yone. O sekebe wa iphitlhela o raelesega to a point ya gore o boele ko morago. Bebele e re a re gopoleng mosadi wa ga Lote. Lote bana ba modimo ne e le monna wa nneng a itse modimo e ne e le monna wa nneng a tshepagetse bona ge modimo a tlo senya Sodoma le Gomora Abrahama a ira intercession wa itse gore Lote o itse modimo wa mo rapelela gore a kgone go tswa ka mole. Mara Lote o bolailwe keng? Lote o bolailwe ke kwa nna lebeletse ko teng o bolailwe ke di-choices tsa gagwe because e ne e le monna wa nneng a batla dilo tse dintsi. Bakeresete ba ba batlang dilo tse dintsi-ntsi mo bophelong ba bona ba iphitlhela dilo tsele di gapile pelo ya bona le ga ba tsamaya le modimo dikhumo di a e gapa pelo ya gago thuto ya e gapa ditsala di a e gapa o iphitlhela o lebeletse ditsala most ya nako ya gago o feleletsa o le kobaleng ko teng. Di-choice tse dingwe bana ba modimo Lote a re di a dira di-choice tse di sa kgatlheng modimo di-choice tsa bosilo ka baka la gore o ne a lebeletse go sele go na le gore a tsamaye le modimo o ne a lebeletse gore ene ga se monna wa tlo nnang motlaleng ga se monna wa tlo sokolang toropo e ntse e le teng the big city ya Sodoma ke a ipona e le gore Sodoma ke ko ene a belongang ko teng ga o nna le Abrahama mo polekeng tse di dry tsele so erile ga a tlo etsa kgetho a kgetha go ya ko e leng gore o bona bophelo ba teng o ka re bo a tsabakela. Bakeresete ba bantsi re busetswa ke eng morago re busetswa ke go bona dilo tsa lefatshe o ka re diphala ditshepiso tse modimo a re fileng tsona. Sule Lote o a tsamaya o iphitlhela a le ka mo gare ga Sodoma le Gomora because ke boletse ka re dilo tse dintsi di simolola mo tlhaloganyong then the next thing o iphitlhela o tsere kgato ya go dira se se leng ka mo kakanyong ya gago. Kwa bofelong Lote a ba iphitlhela a tsere leadership ya ka mo Sodoma e le monna o nneng a tumile ka mo gare ga Sodoma a na le ditsala tse dintsi ka fale a godisetsa bana ba gagwe mo Sodoma bana ba gagwe ba itse Sodoma bona bakeresete go reetsa phoso e kanang kang re ipholositswe re amogetse morana Jesu mara bana ba rona re ba rutile bophelo ba lefatshe re ba tlogetse ba utlwelela mmino ya lefatshe ba jaivela dimmino tsa lefatshe ebile ke bona ba leadang di-organization tse dintsi tsa lefatshe because rona bana ba modimo re kgotsofatswa ke gore rona re itse modimo re nosi. What about our children ba e leng gore gone bjanong ga o ba batla ga re ba tlhole ba kry-iwa mo ntlong ya modimo re a ba sokolola go ba kry-a mo ntlong ya modimo o ba kry-a bonolo ba le ko di-jiving tsa lefatshe ba le ko dibolong tsa lefatshe ba le ko meletlong e farologaneng ya lefatshe le meaparo e setse le ya lefatshe o a bona gore bana ba rona ba goletse ka mo gare ga Sodoma ba godile mo dilong tsa lefatshe go na le go gola mo dilong tsa morena ba kgona go opela dipina tsa lefatshe a yo pele a e fetse e tsang 5 minutes mara a palelwe fela ke difela tsa sione temana tse pedinyana fela. Bana ba modimo re godisa bana ba rona ka tsela e Lote le ena a ileng a godisa bana ba hae. Lote o lebelele gore go etsagetse mo bophelong ba gagwe ga a golela mogatse ga a tsenelela mokamo gare ga Sodoma overnight ile ya nna process every day. Bana ba modimo go ntse o palelwa ke go kgalemela bophelo ba gago o palelwa ke go kgalemela bana ba gago ntse o tsenelela deeper ka mo gare ga Sodoma ya bophelo ba gago kwa bofelong o latlhegelwa ke bophelo ba gago mole o ne o tsamaile le modimo mole o ne o mo itse o itse modimo mare wa palelwa ke go maintaina go tsamaya le modimo Lote a tsenelela ka mogare ga Sodoma le ge baengele ba ne ba tlile bana ba modimo ba tle go mo swathola gore a tswe ka mogare ga Sodoma go ile gwa nna bokete because o ne a na le dikopanyana tse dintsi tsa nneng a batla go di dira gore a dile ye process ya gore modimo a montshe ka mogare ga Sodoma kapa wa bona mozalwane kapa ngwana modimo ga ka tsenelela mo lefatsheng ga go bonolo gore o montshe mo lefatsheng because lefatshe le a natefa mare lefatshe le tla go bolaya ngwana wa modimo bona Lote a ba a nna le ditsala tsa banna ba ba sa siamang o etelwa ke baenkgele ka letsatsi le leng ga etetswe ke baenkgele go tla banna ba e leng gore ba tla ba shakgetse ba re re bone go tsena banna ba bapile ka moo re fe bona re ba dire ka tsela re dirang basadi ka yone so Lote o leka go gana bona Lote bana ba modimo gore o compromise ga kanangkang o leka go gana gore no nka sekebe ka tsa baenkgele ba lekao ka lefa bona le kampane la tsa barwadi ba rona ke bakeresete ba bakae ba ba neetseng ka bana ba bona gore bakampane ba kry-a manyalo ko lefatsheng ke bakeresete ba bakae ba ba neetseng ka bana ba bona ba bitsana le batho ba lefatshe bo mokgotsi motho a sa go nyalela bazalwane mara o mmitsa mokgotsi le invitana ko meletlong e monate o lebetse gore bebele e re lefifi le lesedi ga dikaka di a tsamaya mmogo bona Lote le ene o lebetse o bona gore bana ba gagwe ba kampane ba dirwa maswe ka re a re tlogelang banna ba ne le tse bana baka le 'ire ka mokgwa le ratang ka bona we don't care go ka bana ba rona bana ba modimo gore ba phela bjang we don't care we no longer protect bana ba rona utlwa ke batla ke le balele gore le tle le utlwe the danger e Lote a e etsa mole mo Genesis chapter 19 verse 6 o utlwelele gore e reng e re Lote a tswela kwa go bona kwa mojakong a tswala ntlo ya a tswala ntlo morago ga gagwe a re ke a le rapela ditsala tsa me yo e yona ile ya mpola bana ba modimo gore Lote a pholositswe a bitse batho ba lefatshe a re ditsala tsa me o kgone o bona gore na se tsa tseneletse bokanangkang ke baka ba kae bakeresete ba e leng gore ga o ka mmotsa gore where is your real friend a go supetse tsale mo moreneng ba bantsi ba tseba ba tseneletse ditsala tsa bone di ko lefatsheng di ba bua lefatshe ba phela lefatshe ba ja lefatshe ba nwa lefatshe ba tseneletse ka mogare ga Sodoma le Gomora o nagana gore go diragalang bazalwane ge modimo a leka go ba ntsha ba setse ba fetogile dipilara tsa matswai ga ba sa batla go move forward ba tseneletse mo dilong tsa lefatshe bakeresete dikgang tsa bona ke lefatshe ga go sana kgang ya gore ge ba kopane go a sheriwa bomme ga o ka bona ba le babedi kapa ba le bararo ba kopane ne re itse le gore go balwa bebele mole go sheriwa bebele go arapelwa mare nako e ntsi ge ba kopane o itse gore ba plena meletlo ya lefatshe ba plena meaparo ya lefatshe selo ke se gwathe go na le fimi bana ba modimo ba plena difimi ga ke re le sekele diapara le nkutlwe modimo a le thuse mara nako e ntsi ba plena dilo tsele tse bo spendang tšhelete ya bona ko lefatsheng ba lebetse ka modimo a batle ka mogare ga ntlo ya modimo o tlo bona batho ba e leng gore ga ba tlhole ba le ga ba kore ga ba teba mo dilong tsa modimo ba tebile ka mo Sodoma they don't mind to spend their money kwa Sodoma but ka mogare ga ntlo ya modimo they are not prepared gore ba spende ditšhelete tsa bona ka mogare ga ntlo ya modimo tlhokomela bana ba modimo Sodoma se ke ya go metsa tlhokomela Sodoma se ke ya metsa bana ba gago we are too careless ge re tla mo baneng ba rona rena re reselong ye se re ya kereke go na le puo nngwe e e leng gore ke a e kgalemela ka tsone bakeresete ba reng bana ba godile re tla 'ira bjang re ka se ba kgethele o a ba kgethela bona ngwana modimo ge lentswe la modimo le bolela mole le re Joshua o sala a puo a re ga e le nna le bantlo yaka re tla direla morena o a ba kgethela ga gona se se fetogileng kgethela bana ba gago bophelo ka re bebele re ga o phela o tlo phela le bana ba gago kwa mantswe a mang ga re re ka se kgone go ba kgethela re ganetsa modimo gore a ka mpholosa a ka pholosa le bana baka how are you going to feel gore re tloge mo lefatsheng re tsamaye mara o fitlhele o tsene ka mogare ga legodimo mara bana ba gao o ba bone ba tuke ka mogare ga dihele bana ba modimo let us repent let us come back to God re modimo wa rona re go senyeditse re kopa tshwarelo re le setšhaba sa gago modimo wa rona re thuse ka lefoko la gago mo dikgethong tsa rona gore re dire se se leng matshwanedi re a sokologa ga mmogo le bana ba rona modimo re ba kopela bopelotlhomogi ba gago beaka Jobe e rile ge bana ba gagwe ba tseneletse mo lefatsheng a dira ditlhabelo a re gongwe ba be ba leofetse modimo ga re itsamaye le bana ba rona modimo wa rona ga re itse ko ba phelang ko teng but re rata go tla re intercede on their behalf rata go tla re intercedela le batswadi ba rona ka lebitso la morena Jesu Kriste wa Nazareta tshegofatsa ba botlhe ba ba utlwileng molaetsa wa modimo wa rona go sokologela kwa go wena ka re o modimo ka bosa khutleng ka Kriste Jesu morena wa rona amen ke Bishop Lucky Mulwantwa Mispa Bible Church 072-135-0708. Amen.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.